Hello. Hello.
Hello. Habari yako vipi unanipata hapo? I know. Ni siku nyingi sana nimetoka kwako.
Hello.
Hello. Ndani mbovu sikupati hapo. Sogea kando. Leo nimekumbuka kile uliniahidi that day. Usiku kucha miaka yote akilini Mungu akipotei. Eti sini mapacha, kama utaniacha. Geri kapata pancha, ukaniacha. Wana uliniacha, wana uliniacha. What's the matter? Tenda, usifanya tena yuko kile somebody yeah. Kuwacha na chema, koli ya mpata juwa mtafika mbali yeah. Leo nimekumbuka kile uliniahidi that day. Usiku kucha miaka yote ya kile ni Mungu akipotei. Eti sini mapacha, kama utaniacha. Geri kapata pancha, ukaniacha. Wana uliniacha, wana uliniacha. What's the matter? Yeah. Why?